Bafite amatama yuzuye amata gusa gutaga kwabo kwerekana zero mwingata bose bishyizemo koko aribo babuhisemo nkako aribo muri bo bahisemo umukemo ninde wiyanga ku buryo yahita amakaga akaba mu muferege aho abarya adahaga akisasira imbeho akiyorosa umuyaga akaba waporeza imisigazwa y'abagaga ababibamo nuko babuze uko bagira mukwiye kugira mukabababarira mukagira icyo mubamarira kuko bararira sheke nubabazi kitwa matera abo bazi karito nubabazi kitwa kuba mu nzira ima marido cyangwa nubabazi kitwa cyayi kirimo nido aha babazi ngumi na jido babazi cyangwa kisi yuzuye mu mubabaro babazi mvuni va mu gushakisha ubukaro babaza ku Rwanda ntugere ku bitaro mbere kukuntu kwigaringira kamaro maze ubafashe ubahanagura ayo marira basubirane n'imiryango yabimuhira ingovu bafite ku mitima zo n'akayabo bafite agahinda mu mitima yabo kubafasha ni igikorwa cya kigabo mucyo tubasubiza inganji ijambo n'ijabo bareke kurira barekeraho kurira niheruka gufurwa amateka yabo wapi ntago ajya apfa kuvugwa ntibagiraho kuba niga bityo ntibasurwa akantu ntako bariho bityo ntibakurwa bitaweho bavamo abagabo beza b'ukuri bavamo abakobwa bakabagatanga urumuri iyi ndirimbo nkoze yitanze nk'impuruza nk'intabazi basaba guhumuriza barumuna bacu babarizwa ku mihanda mukaba baro k'ubuzima bubi bubahanda bafite impano nyinshi gusa bo n'imari zitse bafashijwe batabarisha isi ibyo babitse dufata n'urunana maze tujye ku itabaro abana b'imuhanda tubagirira akamaro nibo Rwanda rw'ejo iyo ubafashije uba wifasha kubafasha nuko ngendera u Rwanda ububasha dufata n'urunana maze tujye ku itabaro abana b'imuhanda tubagirira akamaro nibo Rwanda rw'ejo iyo ubafashije uba wifasha kubafasha nuko ngendera u Rwanda ububasha mutabara abana baba ku mihanda cyane cyane yuko tuzi neza ko ubuzima babamo atari bwiza habe na gatoya tugomba kubafasha tubibakorera nk'abavandimwe bacu dukorera Imana yaturemye ndetse dukorera igihugu cyacu kuko mu kubafasha tuzaba twifasha twubaka ejo hazaza heza k'umuryango nyarwanda muri rusange murakoze cyane